NuktaSaba.blogspot.com.
This is an emergency.
001
Pasa Gucci Kenyan boy. Lava lava baby.
What did you do?
Oh baby, ninga to shingo. Shingo.
Yeah.
Watch my love, love, bye. Love, bye. Why you was zipo single, single? Wakinyona nawe wazira, wazira. Yeah, well. Ukitembea nyumba bingi bingi, tofuni kipini shanga bangi. Nani pagami kiwili wili, tukiwa wawili wawili wawili. Miundo kihindi chori chori, navyojua kulisa gakachiri. Nani pagami kiwili wili, tukiwa wawili wawili wawili. Waonyesho navyodondosha, kapota boki unobambucha. Wamera ukamini likesha, walikutaka wakakukosa.
Idondosha yo.
Don't know, Sindimba chakacha, nyumange kapuka, wali dondosha. Fanya kunijachafya, nizidiwe huka.
Nyonga umejaliwa, kakupa mama. Utamu sukari ya miwa, uko mwanana. Weli umetunukiwa, we mwanana. Kumesha wanokupizia, waonyesha.
Highway. Nyonga sogeze, highway. Nise benze benze, highway. Haya jibebe bebe, highway. Fanyo na dege dege, highway. Gile geze geze, highway. Dondosha,
idondosha yo. Idondosha yo.
Dondosha,
idondosha yo. Idondosha, idondosha yo.
Dondosha,
idondosha yo.
Don't know,
Mauna tanga una pepeta.